Ayishombisha sele bafana Nansi impinge nenyango Ibuso lukashaka umkhonto nehala Ayishombisha sele insizwa Ayishombisha sele bafana Nansi impinge nenyango Ibuso lukashaka umkhonto nehala Ayishombisha sele insizwa